Kesho tukakeshe tena nimelipenda vibe. Mukirewa munacheza mziki nyewa nangu mukivesha munanuka mziki machisi boti mukirewa munaruka mziki. Aya sasa tafute DJ mshamba DJ tafute DJ mshamba DJ aya tafute DJ mshamba DJ. Furniture baba tajiri mtoto na ili goma goma nikiwa na mama mimi na bwana
uu jije a a a a a pio.